ma bulijjo mulinda we ndiyingirawo kati ntuuse gwasaba nga nkuweerawo ekisooka sizze kukola ntalo
amannya Gerald Cooper kulamusizzaako gwakyakola ebintu mu kubba bankulembedde akaseera kale mulamusizza kuba mbali ku bampa nga nkyali muto nali nkuba ebinnyo n'embyewo gwe buuza papa naye kyewunyisa akaseera kale ndi hambeera mu byenkola si papa nagambye amannya Gerald Cooper tombuuza nga nsibuka kasanje vira male Masaka mu budde lye ssaza okusoma kwali kwali kwampolampola nga kwekyokona enkuwoza saale emyalwa bongola majaga egaali agekekwa sapowa yadde atemwatta okwekweka nasigala ntambuza ekiroto kyange mu mpolampola mu kukiyingizawo era najja kawolawola nayula bukukiramu eyo muyolese ekitone ekyali kintu teekulaga nsi kitone enasanga abaana bali balina ebitone lwakuba omukulu jjajjo olugezigezi lwali mu bitole wulira sitole yange eno ye sitole yange ebadde mu bumpimpimpi eno ye sitole yange wulira sitole yange eno ye sitole yange ebadde mu bumpimpimpi eno ye sitole yange nakula ndowooza ku fyucha irozizaaka agawala yeeyokya agawala yeetujja mu byenalowoozaako okubeera innocent man naye sikyangu jjajja naife okujaga yamala kuyita miwunfu na mayinja nalowooza nti wabeerayo okutijja naye life nkalu nyenye eringanga ejjinja bambi mu nsonyi beensobeza ateera bennyiizizza atanaba kukyokola mulafeesolakinoyokiweweeza mu byempisa emukakasiza tyo kyogenda kujja ku mmeeza kino ndi mukugu nnyo singa ne bammeeja ndi fuulu genero nasuku maka wakabeja wulira sitole yange eno ye sitole yange ebadde mu bumpimpimpi eno ye sitole yange wulira sitole yange eno ye sitole yange ebadde mu bumpimpimpi eno ye sitole yange nzitwale nga unaagenya okwenyonyerako ewa chiamani akonno temukatwala ng'akawaani wabula mbadde nenyonyerako ebadde pulaani mbalayira mu katonda ateera mu maanyi kamba sibule bayi bayi naye togiyite yeggulu ba ba wulira sitole yange eno ye sitole yange ebadde mu bumpimpimpi eno ye sitole yange wulira sitole yange eno ye sitole yange ebadde mu bumpimpimpi eno ye sitole yange.